Amashimwe no guhimbazwa bibe iby'umwami ko gubuntu n'amahirwe twongeye kugira bwo kuba hano muri iki gitondo ngo twumve ijambo ryayo, ngo twemere tubwirwe kugira ngo turusheho gusobanukirwa imigambi y'Imana, ngo tuyinjiremo biturutse bingana n'ubuntu yatugiriye. Ni aya ni amagambo afite uburebure tudasiba kumva mu ijambo ry'Imana, ibitekerezo bifite icyo bitubwira bitugirira neza kuva ku itangiriro. Abantu bajya bahindura imigambi yabo, bajya bahindura imikorere yabo, ariko Imana ihora uko yahoze. Ibyo yakoze kera ni nabyo ikora uyu munsi. Iyo dusoma ubwo nasomaga urwandiko rwa Pawulo, natekereje natekereje uburyo umurimo w'Imana Pawulo yari awufite ku mutima cyane. Hari ahantu hamwe avuga ati, bamwe babwiriza kubw'ishyari, kubw'umwuka w'intonganya, ariko we yashoboraga kuvuga ngo abwiriza ijambo ry'Imana biturutse ku itegeko, ku nshingano yahawe n'Imana. Icyankozeho ku mutima kuri ibyo ni uko ya nkingi y'umuriro yabonekeye Mose igihe ubwoko bwa Isirayeli bwagombaga gusohoka muri Egiputa. Ya iyo nkingi y'umuriro ni nayo yabonekeye Pawulo igihe itorero ryari rigiye ryari ryagombaga gusohoka rikava mu idini y'Abayuda, bakamenya yuko ijambo ry'Imana risohora, bakamenya yuko ubuhanuzi bwa Bibiliya busohoreye imbere y'amaso yabo. Muzi yuko Uwiteka yarasezeranije Aburahamu kuzasohora urubyaro rwe mu gihugu cya Egiputa mu buretwa nyuma y'imyaka 400. Imyaka icyo gihe gisohoye, Imana yihishurira Mose mu nkingi y'umuriro maze ibasohora kubakura muri Egiputa. Nuko igihe cy'isezerano gisohoye, ubwoko ubwoko bwagomba gusohoka, Imana yakoresheje Pawulo. Nanone twongeye kwinjira mu gihe cyahanuwe. Umwami nanone yongeye kwigaragariza mu nkingi y'umuriro, kandi iryo ni itandukaniro rikomeye cyane. Kandi iryo tandukaniro babandi Imana yahumuye amaso nibo bonyine babasha kubona iryo tandukaniro. Ndetse no muri iki gihe dushobora kuvuga yuko hariho benshi babwiriza, kandi ibyo ni ukuri, babwiriza ubutumwa mu buryo babwumvamo cyangwa babuzi, ariko iteka itandukaniro riba mu byo Imana iri gukora bitari ibyo abantu bari gukora. Kandi niba umuntu azi ibyo ubutumwa bwiza buvuga,
chacun a une manière différente.
Niba umuntu abwiriza ubutumwa bwiza, urese afite uburyo butandukanye n'ubwundi. Umwe
son bras droit
mu kuboko ko kw'iburyo
igihe
ari gusengera abarwayi, undi we akaba yifite ubundi buryo abikoramo. Imikorere iratandukanye. Ibyo si byo by'ingenzi. Gishyiraho itandukaniro ni itandukaniro Imana ishyiraho, ni ukuvuga umurimo wayo, inshingano itanze. Aho niho haba itandukaniro, ni nabyo bikorwa bihuye ni
tous une manière différente
n'imana je buri imana fate urugero
la manière divine
a, la parole a, de Dieu vuga butumwa bane amavangerane bafite uburyo butandukanye kandi ibyo cyose ari dufate urugero je buri imana riri gusohora muri iki gihe.
Nous ne voulons pas les sans autre chose, mais nous
ni
voulons
dushaka, ni dushaka ibindi bintu magana icyaki n'ikimana nyamukuru kuko ibyo bindi magana ni ibindi ko ntabwo
la chose elle-même
ari
la chose même
ibya ntabwo ari cyo kintu nyamukuru ibyo ubwo twa bwiza ijana bubwirizwa ni ibindi twe turashaka ibyo Imana yageriye muri iki gihe yabisubiramo ibyo Imana ibwayikora ni ibyo bishyira itandukaniro hagati y'abantu bose Imana ubwayo ni ishyira itandukaniro mu gihe cyakera byari byaravuzwe yuko ubwoko bwa Isiraheli buzabona itandukaniro nkuko biri muri Malaki 3:18 ngo ubwo nibwo muzabona itandukaniro hagati y'ukorera Imana n'utayikorera niko n'uyu munsi bimeze. Paulo yashoboraga kuvuga aho yatangaga ubuhamya hose yashobora kuvuga ati Imana yarambonekeye yashobora kuvuga ibyo uko byagenze uko byari bimeze yashobora kuvuga isaha n'igihe akavuga n'ibyo yabwiwe icyo gituma yashobora kuvuga ngo akora akoreshejwe n'inshingano yahawe n'Imana twumvise
comparaison dans la parole de Dieu.
Maro mice cyambere ndashaka gukuramo ibigereranyo bikeya hari igihe ubushake bw'Imana bwemewe bujya busohora ko ni igihe ubushake butunganye busohora. Ndashaka gusoma Pawulo avuga mu Roma igice cya mbere ndasoma ngo mike nindangiza ndi busome mu gice cya nyuma cy'Abaroma mu gice cya 13 Abaroma igice cya mbere ku murongo wa mbere. Pawulo yewe imbata ya Yesu Kristo wahamagariwe kuba intumwa kandi watoranirijwe kubwiriza ubutumwa bwiza bw'Imana Imana ubwo yasezeranije kera mu kanwa k'abahanuzi bayo mu byanditswe byera
dans le vif du sujet
ahise yinjira mu ipfundo ry'ingingo aravuga iby'isezerano Imana yatanze binyuriye mu bahanuzi bayo kuvuga mu izina rya kera kuva mu gitabo cy'itangira ukagera muri Malaki ku murongo wa nyuma ahise abigarukaho. Noneho dise tujya mu Baroma igice cya 16 ni igice cya nyuma cyo mu Baroma ku murongo wa 25 hagana ku iherezo aravuga Abaroma 16 murongo wa 25 ngo Imana ibasha kubakomeresha ubutumwa bwiza no kubwiriza
la prédication de Jésus-Christ
ko ibya Yesu Kristo nababwirije bihuza n'ibanga ryahishwe uhereye kera kose murongo wa 26 ariko noneho rikaba rihishuwe ku bwitegeko ry'Imana rihoraho kugira ngo ibyanditswe n'abahanuzi bimenyeshwe n'abanyamahanga bibayobore inzira yo kumvira no kwizera murongo 27 icyubahiro kibe icy'Imana ifite ubwenge yonyine iteka ryose ku bwa Yesu Kristo amen. Hano turahabona ibintu bibiri kitangiriro aravuga iby'ubutumwa bwiza bw'Imana maze hano ashyira uburemere none arabishimangira agashyiraho uburemere agashimangira ubutumwa bwiza abwiriza Abaroma 15:25 ariko Imana yonyine ibasha kubakomeza mu kwizera bishingiye ku butumwa bwiza no kubwiriza ibya Yesu Kristo urabona byari ubutumwa bwiza bw'Imana noneho hanyuma ni ubutumwa bwiza bwiyabwirije kuvuga hano yabyinjiye ijambo ry'Imana ijambo rye ibitekerezo by'Imana byari byo bitekerezo bye inzira z'Imana zari izo ize byose yabihawe n'Imana kandi yari yara bitanze abihawe n'itegeko ry'Imana nkuko byavugwa mu Baroma mu cyo cya mbere
l'évangile le salut
de Dieu ubutumwa bwiza bw'agakiza bw'Imana ubwo yasezeranije kera inyure mu bahanuzi byanditswe byera Abaroma icyo cya mbere 22 niko nanone agarutse ku byanditswe byera akabyita ubuhanuzi hano mu Baroma 16 26 asuye mu 26 Abaroma 16 ariko noneho
annoncé et même proclamé
il dit Amerika ryara hishuwe ndetse rikavugwa mu byanditswe n'abantuzi ngo bimenyeshwe n'abanyamahanga bibayobore inzira yo kumvira no kwizera ibi nibyo byaranze iteka abantu b'Imana Mose yagarutse kubyo Imana yari yasezeranije Aburahamu Muhanuzi Danieli mu gihe cye yarondoye arasoma ibyo Imana iravugiye mu muhanuzi Yeremiya abahanuzi bose intumwa zose zashyizweho n'Imana zigahumekerwa n'umwuka w'Imana igihe cyose bose bagaruka ku jambo ry'Imana yabaga yaravugiye kera mu kanwa k'abandi bagaragu bayo mwene data Branham agereranya iby'igihe cya Ahabu akavuga ati Mika yagarutse ku buryo Imana yari yaravugiye ku nzu ya Ahabu umuhanuzi Eliya mu bami ba mbere 24 babandi 24 bahanuye bihumekeye ubwabo ariko Mika agaruka ku jambo avuga yuko ubuhanuzi bwa Mika bwari buhuye ni jambo Imana yaravugiye mu kanwa ka Eliya kandi rero kubw'ibyo ibyo byamumenyesheje yuko guhumekerwa yagize kwavuye ku Mana nshobora kuvuga ati nabonye Imana yicaye ku ntebe yayo mu gihe ingabo zo mu ijuru zose zari zigose iburyo n'ibumoso abami ba mbere 22:19 yashoboraga kwerekwa no kumva kubera ko yemeranyaga yahuzaga n'ijambo Imana yaravugiye mu kanwa k'umuhanuzi Eliya bakundwa ni mu gihe tuzaba duhuza n'ijambo ry'Imana nibwo tuzabona neza nibwo tuzumva neza ibyo ni ikintu gisabwa kidakuka mu muhanuzi Yeremiya mu gice cya 23 haranditswe ku murongo wa 16
ainsi a parlé le seigneur des armées n'écoutez pas les paroles des prophètes
uko niko uwiteka avuga
ni vous font miroiter du vent ils vous proclament des visions qu'ils ont eux-mêmes conçues sans l'ordre
uko niko uwiteka nyiringabo avuga ati ntimukumvire amagambo abahanuzi banurira babigisha ibitagira umumaro bavuga ibyo bere bateretswe bihimbwe n'imitima yabo bitavuye mu kanwa k'uwiteka twumvise Paulo avuga iby'umuhamagaro we yahawe n'Imana hano mu Baroma 16:25 avuga iby'itegeko yahawe n'inshingano yahawe n'Imana hano rero turi kubwirwa ngo bababwirwa amayerekwa bihimbiye ubwabo atari ku itegeko ryavuye uwiteka bakundwa dukwiriye kumva noneho burundu tukamenya yuko Imana ubwayo ariyo igena ibibera mu bwami bwayo ko ari itanga amabwiriza cyangwa se n'inshingano ikaziha uwo ishaka no mu gihe ishakiye kandi igihe cyose bigahura n'ijambo ryayo ubwami bwayo si twe tugomba gukora ibyo dushaka ahubwo Imana ikwiriye gushobora gukora ibyo yagambiriye gukora kandi koko
le retour proche du Seigneur
tubonye uburyo kugaruka k'umwami kuri bugufi cyane nta kindi dusigaje gukora kitari kuvuga ngo mwami ubushake bwawe ube ubushake bw'Imana uko bwabumeze kose mu buzima bwawe no mu buzima bwanje ubushake bwawe ube ibyo rero nidushobora kubivuga biturutse mu ndiba y'umutima wacu Imana nayo izabikora hanyuma arakomeza akavuga ku iherezo ry'umurongo wa 20 tubire Yeremiya 23 ku murongo wa 20 iherezo ryawo aravuga ati mu minsi y'iherezo nibwo muzabamenya neza ku murongo wa 21 abo bahanuzi babatumye ariko bariho sinavuganye nabo ntategeko nabahaye ariko barahanuye mu murongo wa 22 ariko iyo baba barahagaze mu nama zanjye baba barumvishije ubwoko bwanjye amagambo yanjye murabona hano ibiri kuvugwa bakabaye barabwiye amagambo yanjye ubwoko kandi ijuri n'isi bizashira ariko ijambo ry'Imana ryo rihoraho iteka ryose kandi ikimenyetso si musiga gita kimenyekanisha umuhanuzi watumwe n'Imana igihe cyose cyahoze ari uko uwo avuga ijambo ryera ry'Imana by'ukuri kandi ibyo niko bimeze kugeza magingo aya ntibizigera bihinduka
si nous considérons la vie des hommes de Dieu l'histoire
iyo turebye ubuzima bw'abantu b'Imana amatore igikizano cyakira no itorero ry'isano rishya igihe cyose dukwiriye gusaba ubuntu bw'Imana tukavuga tute mwami ubushake bwawe guzuye busohore batari abantu batwawe n'imbaraga runaka zibasunika cyangwa undi mwuka ubasunika bagakora ibintu babyikoreye ubwabo ahubwo kenshi ibyo biba bafite intego nziza hari amagambo nasomye mu ngoma za mbere mu gice cya 12 no mu gice cya 13 amagambo inkuru za Dawidi bwa mbere ingoma za mbere 12 uhere ku murongo 18
Amasai qui deviendra plus tard le capitaine des 30 s'exclama alors emporté par l'enthousiasme. Nous sommes de toi et nous demeurons avec toi, fils d'Isaïe.
Salut
à ceux qui sont avec toi. Mirongi
tatu. Alavuga ati twebwe tuzaba abawe ngo agakiza nakawe nako muri kumwe kuko Imana yagutabaye. Maze kubwibyo Dawidi arabafata abagira abatware b'ingabo dufate umurongo wa mbere ukurikiyeho aba bantu bamenye ko Dawidi Imana iri kumwe nawe maze bashaka kuba hamwe n'uri kumwe n'Imana icyo nange nicyo nshaka ndashaka kuba aho Imana iri kandi mu gihe cyanjye nahisemo nafashe ayo mahitamo muzi yuko namenyanye na bavuga ubutumwa bakomeye bogeye mu isi hose nari ngiye kuba manager wo mu Burayi umwe muri abakomeye ariko nahisemo amahitamo yanjye namenye uwo uri kumwe n'Imana maze njya mu ruhande Imana irimo nta kundi twabibona kuko uko ariko biri abagabo bamenye yuko Imana yari hamwe na Dawidi maze bituma bahitamo kujya mu ruhande rwe ariko ndababwira nanone hashobora kubaho n'ikindi kintu kijyanye n'ibyo cyateza akaga cyase ibibazo umwe cyangwa uwundi dusome nanone maze tujye no ku ngingo ya kabiri ku murongo wa 18 haravuga ngo
il aurait été préférable qu'il dise
Dawidi turi abawe icyakabaye cyiza nuko bari kuvuga ngo Uwiteka turabawe, ibyo byari kuba byiza kurusha. Ariko baravuze bati Dawidi turabawe, kandi iyo mvugo ntabwo ari yo, ntabwo rize mvuga ngo mwene Abrahamu nduwawe, ahubwo ndavuga ati Uwiteka nduwawe, hanyuma mvuga ni nawe nemeye nzi yuko uri umuntu Imana ivugiramo. Koko hari bitandukaniro rikomeye cyane, turabese tuvuze ngo uyu ni umuntu w'Imana turi hamwe nawe ruhande rwe, ibyo ni byiza rwose. Ufite n'intego nziza, ariko si byo bikwiriye byo gukora. Ni uko tumenya gutandukanya uwo abe, uwo dukurikira, uwo dukorera, uwishyuye icyiru, uhabwa icyubahiro, uwakoze byose ku bwacu. Igihe cyose tugomba kumenya kubitandukanya, tukanamenya yuko turi mu ruhande rwayo, ko turi imbere y'Imana, inyuma y'Imana, turi no mu ruhande y'abakoresha Imana. Ariko hano baravuga mu Kinyarwanda ku murongo 19, turi abawe Dawidi, turi mu ruhande rwawe mwana wa Yesayi, amahoro abe kuri wowe bagutabara, kuko Imana yawe igutabara. Ibi koko ni byiza, ni bishobora kuvuga, ariko ibi neza neza n'abagabo n'irishyaka bishobora gutuma Dawidi akora ibyo yakoze hanyuma. Kuko mu gice cya 13 ku murongo wa mbere aravuga ngo nuko Dawidi ajya inama n'abatware, urabona abo yabahinduye abatware, yabahinduye abatware bari abe cyane, bari abantu be cyane, bari inyuma ye cyane, kurya abahinduye abatware. Noneho umurongo wa mbere, ingoma za mbere 13, nuko Dawidi amaze kujya inama n'abatware batwara ibihumbi n'abatwara amagana n'abandi batware bose, Dawidi abwira iteraniro ry'Abisirayeli ryose ati, ibi niba mubishima kandi niba bivuye Uwiteka Imana yacu, dutume hose kuri bene wacu basigaye mu gihugu cya Isirayeli cyose no ku batambyi bari mu midugudu yabo n'ibikingi byabo, kugira ngo bateranire aho turi bose badusange. Ku gatatu, tujye kugarura isanduku y'Imana yacu muri twe, kuko tutayitayeho ku ngoma ya Dawidi. Abahateraniye bose bemera ko bagiye gukora batyo, kuko iyo nama abantu bose bashimye. Duhagare hano gato. Aba bantu bari aba Dawidi cyane, ku buryo yahise abahigira abatware. None haje ikibazo gikomeye cyane. Imana niyo yagombaga kwemera ibyo, yagombaga kuza ikavuga ngo mwagize neza, muri gukora ni byiza gutyo gusa. None ibyo ni iki cyabaye? Bafashe isanduku y'isezerano, muribuke icyo bwiza bwa Abrahamu, isanduku y'isezerano bayitwaye ku igare rishya,
ce qui était destiné par Dieu,
ibyo Imana
qu'elle devait être
portée yari yaragennye daruko ikwiriye gutwarwa ku ntugu z'abatambyi, maze bose barishuka. Nuko ifarashi iratsikira cyangwa se inka zayikururaga, igihe cyose ibimasa byakururaga, igihe cyose hazaba gutsitara. Nuko uwashatse kuyiramira ahita apfa ako kanya. Ariko bararirimbaga, bateraga karuru. Haravugwa ku murongo wa 8 ngo nuko Dawidi n'Abisirayeli bose biyerekera imbere y'Imana n'imbaraga zabo zose, baririmba bacuranga inanga na neberu n'amashako n'ibyuma bivuga bavuza amakondera. Ni koko dushobora kubyina tugakosha imbaraga zose n'ibindi byose bijyana n'ibyo, ariko bituburanye mu kanya gato hakaza urupfu. Ntabwo byari mu bushake bw'Imana, ntabwo ryari itegeko ry'Imana, ntabwo yari gahunda y'Imana. Aho bakoze bijyanye n'ubushake bwabo bwite, nuko ibyo biteza urupfu. bakundwa ijambo ry'Imana ryaratanzwe kugira ngo turisome kugira ngo turibike ku mutima mwiriye nanone kugaruka ubudasiba ku Mana no ku ijambo ryayo navuga nti mwami mbese nihe ushaka kugira icyo umbwira mbese ni gute ushaka kugira icyo umbwira ushaka kubwira iki none bya biragenda bite kandi iyo umuntu asomye by'ukuri ijambo ry'Imana n'umutima uboneye icyo gihe umwuka w'Imana avuga mu buryo bwinshi bunyuranye
niko
rero tuzi yuko abana b'Imana b'ukuri igihe cyose mu bihe byose icyubahiro bahora bagiha Imana yonyine kandi igihe cyose ariko bajya mu ruhande rw'abashyizweho n'Imana ariko ntibavuga ngo agakiza nakawe Dawidi agakiza kabe ku bari kumwe nawe mbese umuntu ni iki umuntu ni iki koko umuntu Imana yahamagaye ni iki kuko uko biri kose ni ubuzima bworoheje buraho icyubahiro cyose kigarukira Imana amen Dawidi umuntu uhuye n'umutima w'Imana ariko aba bantu bamuteye ishyaka ryo gukora ibyo yakoze yateranije abatware bajya inama maze avuga igitekerezo cye imbere y'ubwoko bwose nabo barabyemera haravuga ko ubwoko bwose bwabyishimiye maze babishyira mu bikorwa ikintu cyiza cyakorewe Imana ariko bitari ubushake bw'Imana kuri iyo ngingo Nyinira Branham abwiriza ikibwiriza kirekire ati gukorera Imana uri hanze y'ubushake bwayo aho rero niho tugeze ku ipfundo ry'ikibazo mu bwami bw'Imana nta mwanya na muto urimo w'igikorwa cyawe n'igikorwa cyanjye nta mwanya urimo w'ibitekerezo byawe n'ibitekerezo byanjye amagambo yawe n'amagambo yanjye mu bwami bw'Imana harimo gusa umwanya w'Imana kandi nuko ibasha gukora ibyo yagambiriye gukora bitari ibyo igare rishya ntacyo rimaze igitekerezo gishya ntabwo ari cyiza na n'ibimasa bikurura igare ibyo byose ntacyo bimaze aho Imana yabonye abantu bakora ibyo yagambiriye gukora mu buryo yo yagambiriye gukora amen aho turibuka mu magambo yo muri Yosuwa igice cya gatatu igihe ubwo kubwira Isirayeli bwendaga kwambuka Yorodani iki cyabaye Uwiteka yatanze amabwiriza ayahaye Yosuwa aravuga ati abatambyi bakwiriye kwegera imbere bagatwara isanduku y'isezerano ku ntugu zabo maze bazajya imbere batwaye isanduku bahetse isanduku namwe mukabakurikira Yosuwa igice cya gatatu iryo ryari itegeko ry'Uwiteka Imana abantu bari batwaye ijambo mu mitima yabo bakaryizera n'umutima wabo wose nabo bagombaga kuriheka mu buryo bugaragara kandi ababyizeraga bose bagombaga kubikurikira itegeko ry'Imana uko niko ryatanzwe kandi nta kintu na kimwe Imana yari guha umugisha Imana ashaka kubaho umugisha ikaho umugisha byuzuye nubwo habaye utururu imbyino ikirere cyose cy'idini byari bihari byose mu ngoma za mbere igice cya 12 urupfu rwa rabateye kubera ko bitari mu bushake bw'Imana bakundwa ibyo uyu munsi bitubere twese isomo tumenye yuko bidahagije kuvuga ngo tuzi yuko Imana yohereje uyu mugabo kandi tukaba turi inyuma ye ahubwo twese tujye mu ruhande rw'Imana buri umwe wese afate umwanya we imbere y'Imana kugira ngo abashe gusohoza ibyo Imana yagambiriye gukora. Nk'uko ari ukuri ko ubutumwa bwiza bwari bwarahanuwe mu byanditswe n'abahanuzi, nk'uko Pawulo yabivuze, ni nako rwose ari ukuri ko mu byanditswe byahanuwe mu isezerano rya kera n'isezerano rishya. Nk'uko ari ukuri ko byahanuwe mbere
dans la parole prophétique de l'Ancien et Nouveau Testament,
il dit ibikwiriye gusohora ku meruka mu meruka y'ibihe
yereze ry'ibihe
rwose. Kandi turashimira Imana kuba twumvira ijambo ryayo, ndetse tukaba dushobora no gusaba Imana ngo idufashe. Hariho abantu bari bafite ishyaka ku Dawidi, maze batura bamwaturiraho agakiza, abakoresha kugira ngo abone abagabo bamuhagarare iruhande bakamushyigikira, hanyuma bamuhindukirira umutego maze urupfu rurabatera. Ibyo byagarukiye aho musomye ikindi gice, hanyuma Imana hanyuma yaje gutanga intsinzi ikomeye, ndetse ibagira neza cyane. Namaze kubumba Bibiliya, ariko dore ndagomba kongera kuyifungura kugira ngo murebe ko hari ikindi kintu cyabaye. Hanyuma hamwe n'Imana nta kintu kirangirana kaga cyangwa ibibazo, ibintu byose birangirana n'intsinzi. Ibyo dukwiriye kubimenyera. Ibyaba biri kuba byose, ibitekerezo biba biri kuza byose, ibyaba biri gukorwa byose hamwe n'Imana, byose birangirana intsinzi. Mu ngoma za mbere cyo cya 14 turi ku murongo wa 10 agace ka kabiri kawo, ingoma za mbere 14 agace ka kabiri ku murongo wa kabiri. Nuko Uwiteka aramusubiza ati, genda kuko nzaba kugabiza. Murongo wa 11 nuko bazamukira i Bariperasimu, Dawidi abatsindayo. Dawidi aherako aravuga ati, Imana yahomboje abanzi banjye ukuboko kwanjye nk'uko amazi ahomboka. Nicyo cyatumye aho hantu bahahimba Bariperasimu, iri zina Bariperasimu. Hanyuma Dawidi yemeye gukosorwa, ajya mu mwanya, maze Imana imushyira ku mutima ibyagombaga kuba. Ibyo byabaye igihe Imana yagennye no mu buryo Imana yagennye. Nubwo habaho gutsindwa k'umuntu no kunanirwa k'umuntu, Imana yasohoje ibyo yari yaragambiriye. Gutsindwa kwawe, gutsindwa kwanjye ntibizahagarika umugambi w'Imana. Ntibikwiriye ko Uwiteka agereranywa natwe. Ntibishoboka. Ibyo yagambiriye bihoraho, ibyo yagambiriye gukora irabisohoza. Haba abantu bagose Dawidi, Dawidi akagota abantu, ntacyo bivuga, ntacyo bikora. Imana niyo yateguye byose, maze amaherezo itanga intsinzi kubw'icyubahiro cy'izina ryayo. Yabimenyesheje abantu bose ko abantu bari ibyondo gusa imbere yayo. Amaherezo Imana yahawe icyubahiro hejuru isumba byose. Niko bizamera ku iherezo, iherezo rizaba mu bwiza. Ntimuhagarike umutima, ibyiza bizaza. Wenda hari uwavuga ati, mwene data Frank ufite kwizera ariko gutuma uvuga ngo ibyiza bizaba imbere bizaza, ariko se by'ukuri ngo urabyizera? Mbese nawe urabyizera? Njyewe nizeye ko ibyiza biruta ibindi ntibizaba imbere, kandi bizera mu mutima wacu wose icyubahiro cyose kibe icy'Imana. Amen. Minetarusi ufata ijambo. Ndatekereza nta kindi dufite twakongera kuri aya magambo y'igiciro twahawe, ariko turayizera tukaguma tuyibwira mu mitima yacu, nk'uko Mariya yavuze ubwo Mariko Witeka amuvugishaga. Natwe twere kuba abumva ijambo ry'Imana gusa, ahubwo twizere n'umutima wose ko ijambo ry'Imana ari ijambo ry'Imana. imana kandi ko rihoraho ijambo ry'abantu rirahita twabyumvise abantu b'imana bakomeye baratsinzwe barananirwa kugira ngo umwe abari ugaragara ko ari ukuri ariwe ubasha byose ubuntu witeka ni imana twe dushobora gutsindwa no kurererwa ariko hari udatsindwa n'umwe Yesu ntiyigera atsindwa umwami wacu ahora ari umwami usumba byose ijambo ryose yavuze rizasohora haba mu isezerano rishya cyangwa irya kera ibyo imana yavuze bizasohora bene data n'abashiki banjye ndizera yuko dushimira imana no kubw'iki kibwirizwa kigufi gihebuje cy'imana twumvise muri iki gitondo kubw'ubuntu nuko rero ubu duhaguruke ngo duhimbaze imana dushimire izina rye Amen. Data wo mu ijuru tugushimiye hamwe muri aka kanya k'ubuntu uyu munsi w'ubuntu wongeye kuduha watuyoboye kugera hano mwami twuzuye amashimwe turanezerewe kuba muri iki gitondo mu buryo buhebuje wongeye kutwigisha mu ijambo ryawe mwami ukatwereka uburyo dukwiriye kwifata wo dukwiriye gutumbira guhanga amaso wo dukwiriye kwizera mwami tunejejwe no kuba tutarakurikiye umuntu ahubwo kuba dubasha kugukurikira icyubahiro kibi cy'izina ryawe nuko mwami ni tukumvira ni tukubaha icyo gihe tugirana ubumwe hagati yacu tugashobora kugendera hamwe mu nzira ijya mu ijuru mwami ndakuramya ndagushimiye ngushyize hejuru kubw'ijambo rihuje muri iki gitondo mwami uri igitangaza kandi uvuga mu buryo butangaje mu ijambo ryawe igihe cyose mwami tugushimiye kuba utubashishije utubashisha kubona ibyo tubayemo muri iki gihe cyacu kandi ko ibyo ijambo ryawe ritubwira byose bisohora tugushimiye ibyo watanze kubw'ubuntu ushimwe ko waraduhumuye ubwenge n'amaso izina ryawe rihebuje rya Yesu rihimbazwe kandi rishyirwe hejuru amen alleluya amen.